Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alkamisare noga e jeegon lewru mai hitande 2016 jena yamde sokidu studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Jottinono ɗo kabaruji ɗo yumor waygal no humjire wonto ɓoggi jamɓe to. Sikiraɓon compétitu wiide kanto goto e laamino ɗum won guɓal jiyadinkoɓe wonnoɓe se saaha leydi meɗen ndimoɓe noddirta Mohamed El Faki wakkati joni o wi yimɓele tumbutuɓe kañe mali fo e maggal muɗum yaafomo. O holliti ɗiɗo kabaruji ɗum won avocat makko o jaati kañum hokki ɗiɗo kabaruji li talatar ƴaɓɓinonde. Miccitoɗen wiide oɗo jiyadinki o gollino golleji bonɗi hitande 2012-2013 ley ngallure tumbutu nde ley majjum yimɓeleɓe bonanda ɗi gaɗa fewde e muɗum e goɓɓe to tumbutoɓe kolliti wiide yaafa muye mo darti wakkati joni o foti ɗum ɓuyta jukkoje kanɗe waɗede fewde e makko ɗe. No kaldole kawral ngal han teɓirede ley leydi meɗen ndi guɓe ciññiɗe kaldole kawral ngal holli tawede wakkati joni ɓe jeehi to Alanzeri to faɓe ƴeya yallo hono ɓe gollirta golleji ɗi yalla kaldole kawral ngal han taɓe ley leydi meɗen ndi fa birfo ley golleji ɗi. Walde pinide wonde ley leydi meɗen ndi kañe zappoano gondi e faabade hono ndenoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ley majjoli tan wiyede ley ko ƴaɓɓino koɓe paabiriki hono policeŋaɓe gonɓe ley nokku oɓe kaaki kaaki ɗiɗo ɓe kolliti ɗum ko policeŋaɓe kaani rentirade fa yettoyo kaddule antoɗe ɓe kaani ɓornade kañe e cabbi ɗiɓe tawreteɗi. Sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiide kanko goto ɗum won laamiɗo guɓal jiyadinkoɓe ngal ɓe noddirta Ansar Dine noddirte El Faki wakkati joni to woni fa to CPI to hollitiɗomo dardi tumbutu fo e maggal muɗum mali fo e maggal muɗum yaafomo. Ɗiɗo kabaruji avocat makko kañum hokki ɗum ley talatar ƴaɓɓinonde. Le majjum ɗo holliti wiide so o nisiti hon ɗiɗo golleji ɗi o golli wakkati joni o ɗi sanne o wi so naɓama yesso cartoɗo sanne ɗo yaadiran hollitinde wiide kanko golli ɗiɗo golleji fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou.
Procureur o humpiti kabaru majjum fadde jonde joni nde talatara nde woni ko avocat makko gonɗini ɗum. Oɗo bonde radio kiɗɗo Amadou El Faki waran jaɓande kala ko happira ko. Avocat oɗo bonde radio kiɗɗo polisaɓe fedde Ansar Dine holliti wiide omo yiɗi noddude hoore makko e jiidal jaɓande kala ko o golli darde ɗum yaafa tumutunkoɓe e ɓiɓɓe leydi Mali ndi fuf. O mimsiti kala ko o waɗi noon. Oɗo bonde radio arandejo nadde e juuɗe to CPI toon banggal horgol dow bonandaji iwde hitande 2012 warre hitande 2013 ley leydi Mali ndi. Amadou El Faki Almadi yodun goo bo kappaɗo e ley tariki CPI jaɓanɗo bonandaji mum. O ho radio kiɗɗo guɓal Ansar Dine to tumbutu toon ana e juuɗe batte bonandaji fewde e nokkuji keƴanaɗi diina e tariki nokkuji ɗum kertaɗi ɗi fedde UNESCO jogori hono fi adunaru Allah ndu fuf.
To tumbutto yimɓeleɓe bonanda ɗi gaɗa fewde e muɗum ɓe kolliti wiide ɗiɗo haalaji ɗum haɓɓa e hoore maɓɓe fe ɓe mbi ɗum e tawede fuu ko oɗo suko jokkolle darti wakkati joni yaafa muya ko ɗum hana ɓuytuɗo no jukkoyeɗo hani jukkede ɗe. Kanko noddirten Abdoulaye Touré kanko laami ɗum woni yimɓeleɓe bonanda ɗi gaɗa fewde e muɗum to tumbutto keɗe ko haali dow hen dofo citango Mouhamadou Sama Sekou.
Mi weltike sanne no laati fuf kuyam tan hono nduɗo kabaru waddanta neɗɗo gonga sakitoto wakkati joni o ley nduɗo suru sariya ndu adnar ndu fuf o yettiraka fe minen kay minen donti ɗum ɓoyineɓi fuf sariya gollete yaafa o kay yo inde tan noon diina nawtorto ɗum kaso gonga kay ñande aljumare nde ndeɓe puɗɗi helde janale waliyaɓe ɓe ɗum torri mi fa yetti nokku yo sifa barmande ɓoyonde nawde yaafa o ana famɗani caɗele sifa sariya adnaru ndu noon pamirmi nduɗo kabaru ɗum taƴorimi ɗum.
Hollitinde wiide ɗum woni heƴaɓe leyɗele sa helɗe wiyama maggal paɗen ɓe laamiɓe ɓeɓe ana kani wadde kawrtal muɗum en ley ñaloma koɗo Bamako ɗo ley ngal ɗo kawrtal wakkati joni leyɗele joyiɗe ɓe garan sekude ley hen ɗati noɓe kani heƴirade hen heƴƴude noɓe kani haɓirde e jihadinkoɓɓe. Le majjudu ɓe mbi ɗum won laamiɗo maggal paɗe ley leydi France ndi o waran hawrtinde ley ngal ɗo kawrital. Sikiraɓe hollitinde wiide jeenayyi yamde heeɓi silimaji nayyi dow studio tamani oɗo mbawi neltirde mijoji moɗon. Hollitinde wiide wattu joni o kaldale kawral Alanzeri ngal micciteɗen wiide guɓe ciññiɗe kaldale kawral ngal murtuɗe gonɗe ley saaha leydi meɗen ndi plateforme kañi e semaɓe fuu ɓe ɓamino anniyaji ko ƴaɓɓino ko wiide ɓe jaltinan koyɗe maɓɓe ley ɗiɗo golleji ɗum waɗi sababu wakkati joni o soɓe nodda to Alanzeri to fa ƴewte hon ɗiɗo golleji kani yarde yesso. Kanko noddi kanko goto ɗum won keƴaɗo walde sema nde o holliti wiide wakkati joni o ngal ɗo kawtal on milino milo footi fuu ɗum waɗe no watte fuu yalla kaldale kawral ngal an tabe ko yawi ley leydi meɗen ndi keɗa kanko Almu Agu Mohammed do ko halido hen do faccitango mumini sendebu
galdal ana wondi e wadede alji so mi wofay hanke heja be platform iwi bamako fa be ngara alji ko wonani mine gombe le gubal sema heja be amenayo ana e jonde mawde alji golleji di ana yarano wodi mi don bawi wiide kawri tangalla ana hani yawinde golleji talkuru kawrangal sabi de himbe le fu kaybidi eme heja be leydi mali e kedde adunarun du taykete kedu ko golleji talkurundu taadi ko ana wawi latade sababu e wayde ndena gulle leydi ndi miden jeli dabareji pfa talkuru kawrangal gollelaw bangal gubal sema nyalande ko mi ani yo wattu kawrital sesa ko hani wadede didi e tati lewru juin midon jidi kawrital ame e dewrintinobe lato sababu faabude kawra
be kolitiwide kenya noga e jeyloru meh dum wonono yituma wuri leedele afrique de le majun union africaine fa hande be kolitiwide golleji kewdi anakaani golleji le nokko kedjaro walde le folsa hengele leedi meden de holitiwide du fa hande golleji kande golleti anayiri hono denago fa yottu habude jaddi ko be kany habude talka ko leedele gonde le rumde afrique de kanko pierre boyo ya holitiwide wakkati jono demokarasi an hani nibi ned le nokko non tawato so denago du hemte leedele Afrique de kede ko halido do faccitango Muhammadu Samaseku
Union Africaine et
al Fede dental runde Afrique de ana wondi e bawde mun bangal deejere e denagu der hen misali mun hakika yo dernde nene derni letti dala leedi malindi kejaabe fedde de ana kewi le gubal minisma lati ngal sababu sahal leedi malindi hewti hore mun kejaabe fedde de ana to Centrafrique ton e betu Somalie to dum der gubal amisom wakkat joni otti dalaji kertaadi fedde dental runde Afrique de yo deejere denagu satere dina lati de torra mo ne runade e kanya hunchade hore kabaru demokrasi mi taykitike dun chadele le jam e dajere de jogalal bongal kabaru demokrasi bongal welter sifa politique fedde dental runde afrique de ana hani wattande hakille kabaru dati de runde de hani jokude titala goddo mo jatirami latade titala arandejo union africaine yo habugol talka
pinid kanya coopération japon holitawe wakkati jono be gondi e fa bade mangal pade gombe le leedi meden di le majjun talatar jabbinonde be balliri ben kaaki le dido kaaki be kolitiwido ko yaata temedi dum wono kulle ko police ngabe kani rentarade fa yotto temedi saaji goddi kasen dibe kani bornade e chondi fa yotto yo hono chabbi ko be kani nawtirade le majjun kanko kedar walde pinid de le leedi meden de holiti dido golleji ana fa be pabo dum wono ecole police gombe le leedi meden no kani gollirde golleji mudu en no feewiri kede kanko no dotte do bubu drama kamara ko halido hen do faccitaango Muhammadu Samaseku
le souci pour les nations unies
sou la fête des nations unies hertade e punide e kanye lamu leedi japon yo jokkude faabar leedi malindi bangal gollide ko manide kabaru denango hande mi ngari le suru jangnire policeabe leedi ndi hokkude be kaaki sifa kedde kaaki de min dokki non le lewru janvier hitane 2016 bangal ko cuudi mabbe mahadi di hasindi e kanye dun mobilaji kaaki ko kaadi di ana buri millionji nay kalisi dollar beedade dun dun mo intigol cuudi yoga fedde mballa leedi pom bangal tigat total aduna ndu fuf do yiriwere runde afrique de ngal leedi japon jati miji woni daranido almustadaji heddoji yiriwere lamorde e kutugol talkaku do bangal jangnirde policeabe gollobe keddibe e kalfinabe kabaru denangu yimbele e policeabe leedi ndi ana kinni golle mun en yobe gollidibe kantibe lamu leedi malindi
partenaire fidèle et crédible du gouvernement du mali
walde noddirtende senas faso hoere holitawede kenya be ngadi dum won yamber mabbe joyberde hikko won duubi joono golleji mabbe dino ngori leedi ndi be koliti wiide hikka sisini mo be cubi o bande 1960 fa yotto yo handen golleji hedi golla hodo heddi ko golla ka fa handen ko hani golled leedi meden ndi wakkati jono laami be deedo walde be koliti datti modi bo keetade an kaani jokkede fa je yalla hono mali yarata yaso leedi meden ndi kede kan ko noddirtel sek Umar Kone o yo goto dun wolbe wombe le walde senas faso herende ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
c'est d'appuyer fortement
yo jingande fa sanne ko horejo arandejo leedi malindi gollani leedi ndi bangal nuyla yirwerandi duubi no e tatlam soldats en lati sababu ittude yakobere golle e bibbe leedi ndi e yeltine leedi ndi yimbele politique hewbe dum sagitori imadaraji kewdi i tammini o do lam kabaru demokrasi kebad o dun e bitti dalal lati do sababu murtara leesa leedi ndi lamu dum amirama sembe gillanden fa hunde biltaki suni en dentali fiide dabare tuuginde do nuygal saraji amengal badan en
tuttata non pourront jamais nous en sortir
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
sakirabe njurnee den jeewe lodo ne les raisons ngaji den puddiranto yeli mani tobe kolliti wi ko yaata député en sappo en jion iwruli assemblée nationale o so be jehi to yeli mani to wakkat jono fa pammina jama o hono nafaaji tongiide yobude usuruuji ton le majjon du ko ni faana mabbe wakkat jono fa yimbeela bala hala nana en gondo ton de pamano dido golleji ngorri ka be do député ngabe holli tan wede ko ndarta ko be keba se be defa hande pamral wada to hakkunde bala hala nana de laami be wombe ton be to en gardan faado to mi nyaadobe bi ko yaata sukaabe udinaaji tati e temedidi kani en kani wadde ton imugol gol be noddata defugol le beedo sukaabe du sukaabe roobe ko yaata temedere e temedere ko yaata udinere be kollitiido ko yaata udinere e temedidi don e chapantato en jenoyom an hakkunde mabbe wakkati jono dido kabaruuji don kanko directeur mo be noddata decap gondo to kanko hokki dido kabaruuji le majjondo wi beedo suka peccete ko yaata centre ngaji chapantati gal musa day ko be kani wattu le hen ko ya fa million go to win a term there CFA rutan gardan faado segudo hono yimbeele nawtirtobe ton dacce be be kolliti wiide be do yimbeel be ballirama to wakkati jono bruwetiji e peluji fa yotto rasoir ngaji e sio ngaji kanye ko be kani aw wadde ton kabaru awdiji du ko yaata kilo ngaji chapantati be ballirama ton suudu ministre humnino kabaru jaguji leleedi meden ni be mbi ko ni faana modu fa be do yimbeele keba no tutirta ton ledde fa be nawtiro dum won dacce sekirab do katte nyalawma hande kabaruji meden ni min juuto sanne hedaade heejo jamen di fa hande kedde daado honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi